Ekitongole ekyamakomera kitegeezezza nga bwe kiri ekyetegefu okutuukiriza ensala ya kkooti enkulu eyawadde omusajja Christopher Okello Nyumu ekibonerezo ekyokuwanikibwa ku kalabba olw'okusanjaga abaana bana ku ssomero lya Gaba mu divisioni ye Makindye. Eggulo kkooti enkulu ng'ekubirizibwa omulamuzi Alice Kwamuhangiro yawadde Okello Nyumu ekibonerezo ekyokuwanikibwa ku kalabba.
I hereby sentence to suffer death. Also, I am sending a call to Christopher New to join the zone. It's a calabba. Allah kusha abana wano. Mshango kusha oteti. Allah kudiri kusha. Mshango kusha ngumu kusha ni odete. Mungeli iragira mateka.
And Mr. Okello, you have a right to appeal.